Podcast.
Tiki, ushindi wetu sisi, domana saji kukwambia mapenzi ni bahari, kuna mawimbi makali. Na sisi wasafiri, usichoke isafari. Tutafika mbali, utakosea sana ukinitosa.
You're so so fine, I'm glad you're mine.
Kukupenda zaidi hivi misi dhani kani cry.
Kupa tam, nipo tam, bam, didi, didi, dam.
Wangunisha kukabidhi, bado tuku mix it down.
You're so so fine, I'm glad you're mine.
Kukupenda zaidi hivi misi dhani kani cry.